Uptown Beats Official.
A daddy, yeah.
See me have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bankala ko vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa tule telefoni yo siba kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni ni bangati banza tu bangati tandize genuinely ni angati manamba yanga yankipe kusalila kabili ibangati ibanga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah, wauza mzako problem yako mazo chipanda chonse chikamba pali weo langa ni sisa seko yako waka panga miti ni wakamba pali weo sikuza ibandani ibanzako yue ibangati banga lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe kumbuka mano ni mafupa tule telefoni iyo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni.
Watch how them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the face akakuna na chintu chapwino paka chabechi nkale chak nikaso pwanji yako natupiri ya kwa wishing asembe yenze yake wauza mzako problem yako mazo chipanda chonse chikamba pali weo langa ni sisa seko yako paka panga miti ni bakamba pali weo sifuse ni bandani banzako yue. Ibangati banga lako vintu vika kufuta iwe. Oh, iyo siwa kukonda iwe. Oh, kumbuka mano ni mafupa. Iyo siwa kukonda.